Sigara yo bien kubulira mukwano gwange Bina byonna biva wansi mu mutima gwange Bingi tebijana ku lulimi lwange Gwe kirabe Sometimes mbeerayo mu mbeera zange Ndowooza ebintu by'okoze mu bulamu wange Taata ne nkuyimbira obuyimba wange Gwe bulabe Era kankuwe byonna Nkwagala nnyo ntongo by'omukwano Bona gwakukumenya Ye mama tonsekerera Budde mu bigye mbasira Taata wange sasira Next week tugende ku mbazadde bange Wala wonna besonzola ng'olulenzi lwange Tuyiteko ne wajjuma mukwano gwange akulabe Bino bike yayonsuulira Sasola mukasha masabu ye mama tonsekerera Yeah yeah You know I get you Every morning and every day That morning and every day Every morning Sabankuwe Era kankuwe byonna Nkwagala nnyo tongo by'omukwano Bona gwakukumenya Ye mama tonsekerera Budde mu bigye mbasira Taata wange sasira Tugende ku mbazadde bange Esonzola ng'olulenzi lwange Bona gwakukumenya